Welcome to the Music Surgery.
Kati ya wengi niliwaona, moyo wangu umekuchagua wewe. Kati ya wengi niliwaona, moyo wangu umekuchagua wewe. Namshukuru Mungu sana kukuleta karibu yangu. Asante baba na mama kunitunzia kipenzi changu. Natamani niwe chanzo cha furaha yako, maana wewe ndo chanzo cha furaha yangu. Nafurahi tukiongozana toka Monday to Sunday. Bila Mungu tusingewezana, tusingefika today. Happy kwa yale Mungu alionitendea. Happy mana hizi kumi nilisubiria. I am happy for you and for me.
I am happy today, today and forevermore.
Kama ni maua yanamaanisha upendo, haya pasitini mbaya poke. Chunga usije kwenda mbali ukaniachia pengo, na mimi nafanya bidii we usipote. Kama ni maua yanamaanisha upendo, haya pasitini mbaya poke. Namshukuru Mungu sana kukuleta karibu yangu. Asante baba na mama kunitunzia kipenzi changu. Natamani niwe chanzo cha furaha yako, maana wewe ndo chanzo cha furaha yangu. Nafurahi tukiongozana toka Monday to Sunday. Bila Mungu tusingewezana, tusingefika today. Happy kwa yale Mungu alionitendea.
Happy
mana hizi kumi nilisubiria.
I am happy
for you and for me.
I am happy today, today and forevermore.